Studio Kalangu, no what sigilare mounde.
Kwari jamone mode den goni yande sapno tari min ta chapan jetati studio kalangu nani habaruudi min gaddon ton do sigilami mawdo mo min gaddi hande
studio kalangu no wad sigilare maunde
no wantiri kero hettini be fodo nanami ni e do radioji di min goldi studio kalangu kanye fane do internet nundu konda min jida min kala e do filo chubaki kwansa yebe leedi men niger ko no wadele kero leedi di fu ndene ne ka radioji di do nanani le regioji leedi di enda fu non du faande ni keddi no kuto chubaki wato mabbitama yande jetati yahandu ko na mabbo yande jeddi la sara sewana ton enan difa ko buytante wakati ji seda kalay e do lawlo majjuni subako enda bandaba mi yahi yilewe ke nokuje gon Omar Hammasara batti a yahi no biro arano gondo ele meri mawdo mo galdu nyame no eno nu warto Umaru
don watiri sumana amadi yerno kalibda ni mido tawa do joni biro go abado enda to galluri nyame to mite communauté urbaine
naam
Dondo ni biya illu subana faryande jeddi ga fusi dilama fawodi an ko data gineji golli tiddi ko chubaki dum wodi jewobe filla de chubaki ko miten seni be do ngari dum fusi dilama fawodi
dai noy mo en woni ko wadi chubaki mudu en subaka warjo nokkurne
non wotir famare joni biya an ko miten horeje leddi meden Niger eladi Yusufu Muhammadu o warana do enda yamde sappo e mintaji sappo e didi to wari o wodi ngendirado horejo leddi jom sudu makko biya teddo lalla malika be ngari be ngadi subagol mabbe nono du horejo sudu seni biya teddo maitrice yak sunna kanko du o warana yamde jena e mintaji no gay didi to ye o wadoy subagol makko nonni gouverneur du yottake ye wadoy subaki mudu fa wodi
gouverneur mo region yeme nonni to joni noy jamarde wori no kurden dum wari sanena
wallahi tumane du ni woni jamaare ko wari do endan biro wote mo lamba go abo nimbe wari fewbe du wari ano kondata fila gollitir e sarusiji gollir do endan der leddi meden Niger kewal mabbe fu wari yottini bingule daaka modo wadde chubakite
non ko battida himbe hawjibe chubaki on don himbe seni non ni tawabe le biro wote o do dum be bima har fila sigila on yala kulle mabbe hubi fa wodi
wallahi simana goto mabbe mo kammi lamdade wi kam fu gasina ma fawodi ayo labi fu ko jama ko tabe chubaki ki wadi jam e seo yeruna da kalirni dan warbe be fu motake yeruna damirano endan kambe du kalirni no bi basi fuala e der wotayo
to madal Umar to wadda sane fa jokka min ja to endan departement mo terra region mo tilaberi kanyune no wonno chubaki wonno wada le gallure fone ko bandi mi mbetedo Bukari Kanda o yoy secrétaire général bureau goto bureau on du konda mo wote to enda fone ko lamba noga e nay nene ne kay du konda secrétaire bureau witakena Rachida Abdulaziz no e no woni no chubaki war nan ko haali
do adol assasseur en be ngari be bi jonguro horejo wuro on kamo hani ada assasseur goto ni min puddono mi den kala me joni wadi regle mi adi neddo mabbe goto himbe amin dido
er o biro on fuddi gollude
yamde jeeta
himbe fuddi warde sanena no wonno wada
o himbe ngari himbe nangara
nonni wontir faawar joni hara filla ko dar chuba kimini micinta onni hono konse yebbe kanyu won ko subete e der leedi men Niger fu denne ne kaydu konda wuroji di fu hono chuba ki endan wadete non endan dun saabi midin kalde bandaba amin taabe to endan faabe paamana noy wonno dun wonni yaara gam batti bibbe leedi nana studio kalangu do radioji fudi min golliditto tawa der regioji leedi men Niger fu kanyu e do internet do baa hedde min gam batti nanon kabaru yidi min gominin kokka e do fi chuba ki ko won wadde leedi Niger konse yebbe jodo tobe le communiji e jodo tobe kondani ele galluje den enda jonkay sey jehen to endan dogan duchi du konda ton wonno to faware jontu konda ono bandi mbitedo Abdulaziz da yuma hebani min neddo goto momin jewtidi latido kanyo endan yeyi subo weke noy wonno chubaki wardi o mo famina e hono ni inde makko gina
ummalo barshi ne heddi mi hubike jande joenay muntaje jeego amma wallahi gatti fungala wallahi ndono gala bote sanni wala matsala go fuwala ko moye golle ko yade dum woni i wada to goto te ka te ubanda waki takaduki mi ilana ngada mi bote ila alishabu hajoni mi mi a bota ki bot ki wana ki gatti fungala fu himbe ko to wana bibbe wuro woto
nani ndane ne kay on nani yerno holdirto en nan dogan duci nene dum du kondan chubaki ki enda yerno won wadira der leedi men Niger no kuje kewde ko min noddi bandrabe amin du kondan be kollirimi hon non endan noy won chubaki won warra noy wonno fawar jondu kondani himbe ji gonno natire e nokko enda joni okay sey jehen region mo maradi toenda d'accord du fahande bandimi ta toenda o yewti ne goddo latir kandu yewado cubaki nani ko hali
alhaji abdullah dasunu do wat am japan de jego I joenai mi yado cubari dogata ramen do enda ndidi haji woni president dumano waro gaba goddo mo département d'accord o waro e hore makko mo visiter les classes morara to wata cubari to me andana be to kada e bondo don ni gatta ordre dar dumano be gatta ordre dar dumano bureau 69 lalle yodi himbe tinni wargo be tinni wargo be ngaro wala masala o fungo onata e dunna non dunne don dari ndidi tonne nyer cubari be president mo dar sal I assesseur mudu be dunia mo be kambe ngoni dumano kambe ngoni yawa yago e golla
Studio Kalangu
Les programmes de Studio Kalangu
à Niamey
sur la radio alternative
99.4 FM
Studio Kalangu
No one tell you if I were joined the fee chubaki and the knee on nani nene kai subi benda lintu no wata and the fawar joni rejo ji eleled me niger fu kolati du konda on nana yewternde enda nambi and konda hono kokol habaruji di enda dum warto and konda kebo nanon dum e do internet e konandi e mudum joni oni sey daren yala bandi en omar hamara batti dona
oh me dilam do woni to commune noté urbain mo gallu nyamay do fajoni
o a heban a hebi ko beena da en do filla cubaki subako adayina yahi nokuje godde du konda hara fone ma e tona
wallahi mi yeyino to mi mita rif droite didabo kamani école dikko dan kolodo didabo o ko min jey to ayo min tabi be ton dum futtai o sabu biro wote gidi mabbi tama amma fay goto wala to an ko darta nimbe haaji be fille cubaki nimbe seni nani woto be du no dari no domi
de joni o to tabeda mbiida meri mawdo mo gallu nyame do dum e kase jiida ko bawda hanude en do majju
wallahi ko mbaw mi halede ni bien ano cubaki subaka wakati no be horebe be ngannu cubaki burti ano biite do gouverneur o watti dande yaade dite leji o wi be burto be ngade cubaki no haniri wodi du konda o holli o wi huude non ko yidi bidde leji kolla ndima kuji mu ano bingule da ku enda e wurtade cubaki wodi du o holli o wi ano ko biite nyawu e tengu coronavirus ngu ayi laabi fukandi hojama o ano kamoni gattol no ciuma en kwatta tabe woteji be ngadi jam e sewo jaggal ma di o wi o wattan dande yaade e bibbe leydi Niger ano du dana du wadira le jam e sewo e hader hakkilo fukigo
o dande on kebino on jewdi e hore leydi men Niger sedda na
hore je leydi men Niger ni wakati wonno cubaki jin o no wurtake o hali kanko du iyaka non ano o wi o mo watta dande e bibbe leydi men Niger o wi e wurtade wadde cubaki wodi dum o yidi to do wadde burde ndilol mo henno fu wa wurto wada vote wodi do yo yetti parti ji politique dem burtidi naati e der sigila vote o fa wada
de ko jilla le nyame sedda ne njir alaamaaji himbe je be yala himben don burto da e jile maada na e dun dejjini sedda na e dun neba neba
wallahi simana jami kan ko baawu mi notaade do mo sabu wakati min jaano min jilo no chagal maayo to mbiyen fonde maayo no kuje didi faatati to min jey kan woni bureau wote ano mo mbiyen didab on rive droite e rive droite de to wite seje nefto yaade e konta ci ko no dom simana jamaa je ngaray sanne iya ka yerno kaliran no maami jonda min bureau wote jidi no mabbiti amma min be fu kineje gi ci gadi tedi ci bagongol fu sigilaka o nimbe wadobe watte no domi ni no fetti
no wonte nene jonka tawi ilun hara yande foti jaado hala fone maato mbiida to wadi yande jeenay na wakati be woni be pudda golde no
o sumana wakati min jaano to ano mbiyam fara yande je tati en gaano amma be min lambi ano warto warobe subobel gere mabbe bi e delegue be partiji wobbe bi ngari yambe jeddi min taaji no gay didi gere min ngari yambe jeddi e min taaji chapande tati amma ko gatinaka nani lekoloje to wote je ngatte do mabbitama de huude fu wala do hana ko darta bi e adakaaje to cibagal watte de muta
o wakkal mutay adakaaje ngaray to denne sey ni kasena cojjoro dar don en honto en nani do joni okay Omar min jettima sanne sey min jaara on birnin gawre region mo doso bandi min Jean Boké Jamwali
sey jam taw la jam baldon di
to madalla Jean Boké noy habaru birni noy gondo no garra cubaki en nder departement boboy
wurtike illa Victor waɗai mi tawi bureau de votiji hadde quartier amin ɗon en quartier Carré Tagui bureau ji votiji gonɗi ɗon en mi filake mi tawi président yimɓe ɓen secrétaire ɓen en an kayni ɓe fuu yimɓe ɗon ɓe puɗɗi golle maɓɓe
to jo wakkati mo kalte
gaɗa boté no naata no ɓurto
inchallah
mi hoti mi waɗa boté mi tawi miɗo doma radio kam waɗi mi dilloyi to mbamin no tawete no hannde mi wotino wallahi ɗum ɗon yaha himɓe no ɗon jama'are wallahi yeraɓe ɓuuri ba worɓe ɗuɗde noon girumi noon
ay madal ɗum jinno mi ƴama sala sukaɓe fam sukaɓe ummatore e rewɓe mburtake sanne ele fi cuɓakina
wallahi sukaɓe jokolɓe e rewɓe mi tawiɓe ɗon en neɗɗo fuu no yiɗi tawe heɓi wotake andi himɓe paami boto on en joni no giɗi sanne neɗɗo fuyɗa soƴƴoro gaɗa
ete joni o e no woodi parti ji hono aɗon andi dimma foti woni no tefale wuuro birniɗon nami ele communauté
commune ji gonɗi no tefa ɗo en nder bureau ji ɗimi yaaji ɗo e nder commune birni parti ji hano sappo noon goni no tefa cuɓaji kine
ayo woɗi sanne nden eɗen miijandi tawa rewɓen tawa ele cuɓeteɓe kañum sukaɓe ummatore famar ɗum on jeunesse on
wallahi yeraɓe ɓurtake sanne min ka mi'i yeraɓen ɓuuri ma worɓe ɓen ɗen ɗudde
to min jettima jampo keɗo yaade birni mi fadde amin wartoyde sa heeɓoy kabaru goɗɗo ko gaddanta en
to mi yetti sanne min ɗo e ƴamon ko gaɗon ɗon
madalla min jettima joni o kayni sey min kalna on fawar jondu konɗa nder région mo Difa ton en danni kabelewa kandu konɗa commune urbaine no enɗen laatiɗo himɓe jen tono gaɗa cuɓaki muɗum yerno min keɓiri hono bandi min haaldi e himɓe seeni sirjirtoɓe ton en danni cuɓaki ɓe mbi nokkuje galluje to hani tawe ndenago waɗama fuu ɓe gatti ndenago ko watta ko tawi himɓeje fu jaale hakkille fukkigo nenene ko himɓe seeni ton en dan kabelewa ɓe mbi ni hono hunnon ko laati nonno waɗa no hanir ene woɗiri fuu caggal muɗum du konɗa ni fande ɗe gondi e bandi en nden e fadde maɗa wartoyde jokka seeni mi wiya ɗum wonno komin keɓi ele filla ko darto hono cuɓaki wonno waɗe conseil yeɓe leydi meɗen Niger ɗo enɗa hande nde enɗan sappo e tati lewru décembre duɓinanɗe nogayi sey mi wiyani assalamu aleykum ñallento janñalɗi
studio kalangu no wodi sigilare mawde
hey banna noyno neɓi ko mi yiama
hey bandirawo noyi himɓe fay waɗugo imma ñaw kesugu natoygu ay ɗum telsi noon ko himɓe jooɗo wuro ustira natugo nder jama'are hakkude balɗe ɗe e hana wakkati fuu himɓe giidata
nonni noon iɗo woodi gonga amma mi nani in yii gonde ma alhaji yo fama diga loctorore mo hoyi in ñaw gongu covid-19 hani min jaaha min ganamu barka tonɗen wuro makko
ɗume giɗa haddara aminata woy bo a anni kowoni a haala de woymihin mi yaaha ɓaade de ko worona woodi moɗno alhaji barka jom min ka hana e an kam mi wala yahude seyni muña he hana min ta baaɓiɓɓe an mi ɗaltaɓe ɓurto hakkuduɓe naata ɓaade de en ko min kanjum ɓurani kam
ko gonɗa e on welakam ko seɗɗa aɗa wawi wattugo hoorema yeeru makko nana na on komo nani leñol ma hibinama ko woyiɗa ɓattago ma higotira e ma e yimɓe ko annuɗa fuu doggama gatta hoorema yeeru makko nana hana min bim bo higo ma imi doggima mi ɗalima lokaci ñawgu no nanta gam majjum jimmi ɗala batugu hanni alhaji ɓuuri yiɗigo yiiƴe men hadde makko mene e leñol makko e higotira e makko e yimɓe komo anni fuu ɓurgo komi nde lokaci aya
aminata mi nani haalaji ɗi kalanɗa kam kuma mi yetti no hande ma daare ñalowma oye jaate raaroydemo na noddenmo kam sembinɗindemo
baasa fuu wala dow ɗumɗe mi faami ɗum fuu gam kulol ñaw gonɗen no gonɗa yi'e no ko jimmi ima kanjum min poɗa hakkillo himɓe gonɓe hadde men dow ñaw gonɗen min nagana enɓe goodi ñawgungu covid-19 min hakkillo e laawol adaɗum gam hissude ko'e men e ñaw gonɗen han lotugo juuɗe men e katare lokaci fuu e wattugo sumɗe e hunnuko men e kuma min ɗala ɓattago bannira e men sanni ɗum wattata min nagana ɓe nder ñaw gonɗen
ɗum ɗo yo anninore noon de studio kalangu waɗi hawtade e ministére kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger